Who's that calling? They've been calling all day.
Oh yes.
Radio interview.
Mm-hmm.
Ulitangazishe jina lako uwaoneshe, uvifunge vinywa vyote uwanyamazishe. Tambulishe zinyamaze kelele zote, waitane wajinga wote wajidhalilishe. My daddy uandae na meza, waone ni kila na kunywa. Wakiumia siusiki, mana waliniombea mabaya. Uandae na meza, waone ni kila na kunywa. Kikombe kifurike, jue nilipakwa mafuta. Waonyeshe, waonyeshe unavyo nipenda. Waonyeshe, waonyeshe unavyo nipenda. Kwamba chuki zao azizui mibaraka, unaitaka umemtaka, unaipenda umempenda. Na maneno yao ayabadilishi mipango, uliopanga umepanga tangu zamani wanipenda.
Si nipe latest Mercedes zaidi ya David, liye mbariki na wingi wa farasi. Nipe na hekima kama Solomoni, wachawi wa Twitter wajifiche shimoni.
Nimejua there is nothing you cannot do, there is nothing you cannot do. I love you more, I love you more, eh, I love you more. Ukifanya, there is no one to press and do, there is no one to press and do. You're the king, Adonai, Elohim, watakuwa. My daddy, uandae na meza, waone ni kila na kunywa. Wakiumia siusiki, mana waliniombe mabaya.
Waonyeshe, waonyeshe unavyo nipenda. Waonyeshe, waonyeshe unavyo nipenda.
Romans 9 verse 15,
Warumi 9:15.
Whether you like it or you don't like it,
uipende ama usipende.
For he says, I will have mercy on whom I will have mercy.
Nitamrehemu yeye ni mrehemu.
And I will have compassion on whom I will have compassion.
Nitamhurumia yeye ni mhurumiaye.
You cannot change that.
Uwezi kubadilisha.
You cannot change that.
Hauwezi kubadilisha.
You cannot change that.
Hauwezi kubadilisha.